colleghe, o se mangia e si accolga.
We believe on the Son of God.
Siyakholwa endodaneni kaNkulunkulu nangalokhu samukela ukuphila okuphakade ngayo. Manje sesihlangene futhi ntambama nje noma kulolu suku kwenye inkonzo. Sathemba wena ngomlayezo nangalokho ozositshela khona kulolu busuku. Siyakukholwa wena Nkosi futhi siyakulindela. Wena wathi labo abalendela inkosi bayakuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko njengokhozi. Ngakho siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uyakusinikeza lawo mandla akwenyukela phezulu kulo busuku njengalokhu sikulindela wena. Siyakubonga wena ngalaba bantu nangalokho abayikho kuwe nabayikho kimina. Ngiyakubonga ngalokho Baba, bangamagugu akho.
And I pray God that the night that
futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi kulo busuku uza kuzibonakalisa ngendlela abayidingayo. Uma kukhona ogulayo lapha sengathi bangasindiswa. Uma kunokungabaza umqondweni omunye kususe lokho Nkosi. Futhi usinike ubukhona bakho nezibusiso zakho ngoba siyazidinga Nkosi. Wena ungumanelisi wethu ophezu konke.
And without you we cannot.
Nangaphandle kwakho singenze lutho. Siyakhuleka ukuba wamukele ukubonga kwethu ngakho konke osenzele khona.
In the name of Jesus Christ we look forward.
Egameni lika Jesu Christ sibheka phambili ezibusweni zakho. Amen. Ningahlala phansi. Ngakho manje cishe kukhona phoyile kulo busuku ngesonto lapha kuna ngesonto ledlule ebusuku. Ngakho siyabonga kakhulu kubafowethu abasebenze ngokwethembeka ukuba bafake lokhu. Ngaze babini noma bathathu Baba. Umfowethu Mike again njengoba ngibona emuva laphaya futhi umfowethu Mike nomfowethu Sutman. Umfowethu ngiyakholwa uRoy Robertson nomfowethu Woods nabo bonke. Bebelapha phansi bejuluka ukuba bakulungise bezama ukungenisa ukuze sibe nalo mlayezo manje noma namuhla. Ngakho siyabonga. Manje ngesonto elizayo ekuseni uma inkosi ithanda ngithanda ukuba nenkonzo yokuphulukisa umkhuleko wabagulayo. Futhi sizoyiqokela ukuba ibe inkonzo yokuphulukisa uma inkosi ithanda. Ngiqaphelisisa amaduku amaningi namuhla ekuseni lapha ngiwakhulekela. Futhi ngenkathini sakukhuleka nihuba ngiwakhulekela amaduku kanti futhi maningi lapha kusihlwa. Ngakho siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphulukisa abagulayo. Sinobufakazi obuningi bokuphulukisa phakathi kwethu nasezweni jikelele. Sithokoza kakhulu ngalokhu. Ngike ngacabanga ngesonto elizayo njengoba ngizoke ngithi shelele ngingabikho. Sike sagxila kakhulu esifundisweni nesomlayezo. Ngicabanga ukuthi kungaba into enhle uma singaba nenkonzo yokuphulukisa sikhulekele abagulayo. Uthi siyathemba ukuthi uNkulunkulu uza kusinika isikhathi esikhulu. Manje iningi lenu liza kudabula izwe amamayela amaningi kusihlwa nje. Ngakho bengikhuluma esigcokweni eBlue Box Cafeteria namuhla lapho benginedina khona. Abantu abaningi abalungile ngabaxhawula ngakhuluma nabo. Abantu engakaze ngibelamele kepha beza enkonzweni. Ngakho ngiyathokoza ngabaningi abanje futhi ngithanda ukunibonga nonke ngamunye. Abanye babo basikhelela ugqumgqumu basilethela wona. Nomunye usilethele ibhakede loju noma utiligi ngikholwa ukuthi bekuyilo nezinto ezinjalo. Anazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Nasekuseni ngivuka ngiphumele phandle kwenye inkathi kokukhona. Ngokunye okusa kwakukhona omunye umfowethu owayephatheke kabi kabi engenazo izingubo zokugqoka nezinto efuna ukuba ngihambe ngimthwele izingubo. Uma ngacishe ngakhutshwa ibhakede logqumgqumu libekwe laphaya. Ngase ngithi nguwe ophathele abogqumgqumu na? Wayesethi qaba ngiphathelene nabo. Selokhu ngilapha ngaphambi kokuba ilanga liphume ubuyilokhu uhleli lapha. Lo bekungumfowethu omuhle uRodel ongilethele bona. Nalezo zinto ngiyazijabulela kakhulu.
Billy Paul just made mention to me.
Oh, luke wangithela fahla esikhathini esingengakanani esadlulileyo ukuthi kuleli bandla kusihlo nje banginikelele. Ngiyabonga ngalokho bengingathandi kuba nenze le yonto. Ngingathi nje ngiyayibonga imizamo yenu nokunjalo kepha bekungena sidingo. Uthi kepha inkosi nibusise.
Niyazi
iBhayibheli lathi lokho enikwenzile kulabo abancinyane nikwenzile kimi. Manje ngikhulume ngokusobala kini ngomlayezo.
some people might be abanye abantu bangaba nomcabango ukuthi
ukuthi ngicabanga ukuthi uJesu uzobuya ekuseni noma kulobusuku. Cabanga kanjalo. Manje angisho ukuthi uyakufika kanjalo. Kanti futhi angefike nangeviki elizayo, kungaba ngonyaka ozayo, kungaba iminyaka elishumi. Angazi ukuba uyakufika nini. Kepha enye into engifuna ukuba nihlale niyikhumbula. Hlalani nizilungisile umzuzu nehora, niyabo? Akho uma engafiki namuhla, ngaba lapha kusasa. Ngakho kubeka emqondweni wakho lokho ukuthi uyabuya. Nakalokhu kangisazi isikhathi siyoba yihora lami lokugcina kulo mhlaba njengalokhu kungazi namunye wethu. Futhi akukho namunye wethu owazi ukuthi uyakufika nini. Wayena qobo lwakhe akazi njengalokho asho ngamazwi akhe. Wathi ngubaba kuphela wazi ukuba uyakufika nini. Ayazi ngisho nendodana ukuthi uyakufika nini. Kuya kuba lapho mhla uNkulunkulu eyithumela kithi futhi. Ngepha sibheka ukuza kwakhe. Uma engafiki kulesi sizukulwane sami, angafiki kusilandelayo. Uma engafiki kuleso, uyafika kusilandelayo.
But for myself I can't
Kepha ngesingami angibona isikhathi esisasele ngivele kimi na kungenzeka kuna noma imuphi na umzuzu manje lokho akusho manje ukuthi uyakubona amazulu eguqulo nakho konke akusikhona ukufika ngikhuluma ngakho lokho ngikhuluma ngokushwithwa buka wenza ukubuya okuthathu ubuya ngamagama kudodana amathathu ubuya ebuthathwini baba indodana moyncwele Bonani konke kusenguye lo Kristu nguye lo uNkulunkulu zonke izikhathi manje siyazi ukuthi uza ukuletha imisebenzi emithathu yomusa okulungisisiswa okungcweliswa umbhabhathizo kamoya ongcwele yonke into kuNkulunkulu ipheliswa ngokuthathu ngakho wafika ukuqala ukuzohlenga umlobokazi wakhe ufika kwesibili ngokushwitha ukuzolanda ahambe nomlobokazi wakhe ukufika kwesithathu nomlobokazi wakhe inkosi nomdlunkulu Emva kulapho abantu abaningi belindele ukubuya. Kepha uma ebuya ngaleso sikhathi akuyikubalula ukumbona ngaphandle kwalabo abazilungiselele bayokwazi uma ebuya. Kuyakubele kube khona ukunyamala kwabantu nje. Abayokwazi ukuthi kwenzekeni kulabo. Bayakuhlwithwa nje bahambe ngesikhashanyana. Kuthi lokho bayovele bakhuphuke balahleke baguqulwe ngesikhashanyana ngokuphazima kweso. Ngakho zilungiselele ngalokho. Kuyoba into ebuhlungu ngokunye ukusa ukushiywa ngothandiweyo akakho ngabathola. Awekuba kubi ukwazi ukuthi sekwenzekile wena wasala na. Ngakho zigcine uphambi kaNkulunkulu. Manje evikini elizayo uma inkosi ithanda ngoza umsombuluko kusuka evikini kusuka kulo msombuluko. Uma uNkulunkulu ethanda ngizothatha umndeni ngiwubuyisele eArizona kuze baye esikoleni bese ngiyabuya. Manje angihambeli lapho anginazi inkonzo engizozihambela lapho. Angivamile ukuba se-Arizona ngiya kwenye indawo ngizomusa lapho umkami ngomsombuluko ozayo ngizobuyela lapho futhi ngosuka lapho ngiye e-British Columbia ngibuyele e-Colorado ngobuyele e-Arizona futhi mhlampe sekusondela ukhisimusi mizuzwana ngoba kulungile uma mhlampe kube izinsuku ezimbili noma ezintathu ngihlanganise umndeni sibuyele amaholiday ekhisimusi uma inkosi ithanda sibe nenkonzo lapha iveki lonke kuze kube u-New Year's
So then
ngakho ngilapha ngokusebenza ngilapha ngokuphindwe kashumi kakhulu kunalapha ngoba asinandle yokukhonzela noma izinkonzo lapho asinalutho lapho ngokho ngendlela yendlu yokukhonzela ngoba impela ngakho anginendawo yokuthumela abantwana ukuba bezwe lemilayezo njengabantwana benu abeza lapha bazolalela ngakho ileso siphazamiso kuphela sinazo Kepha bonke baphile kahle. Indawo yomile eshisayo yomile kepha bonke abantwana babukeka bephilile. Angibi lapho isikhathi esanele ukwazi ukuthi kuphilekile noma akuphilekile. Ngiyahamba futhi ngibona sengathi ngazalelwa ukuba uzilane. Umngame ungibiza ngiyazi ukuthi ulapha ngakho ngizothola lokho emva kwenkonzo nonke niyazi. Lokho kubizwa ukuthi isibhengibhe noma umoya ongaphumuli noma yini ukwazi ngayiphi indlela izihlabathi ezewukayo noma ngamanye amazwi ngihlala ngihamba njalo sengineminyaka engamashumi amabili nambili ngishadile futhi ngesinye isikhathi ngiyaye ngicabange ngiyinjengesihamba ekhaya ngoba ngihlala ngihamba kepha ngibuka isikhathi lapho siyakuhlala phansi ezweni lakithi ngolunye usuku Epha manje impi isabambene ngakho masibe semthandazweni. Ningakhohlwa ngesinto elizayo ekuseni uma inkosi ithanda, anoletha abagulayo nabakhathazekileyo. Fikani kusenesikhathi ngendaweni yakho mhlawumbe ke kunesixoxo esidinga ukukhulekelwa. Sizokhipha amakhadi omkhuleko. Uma bengebaningi ngeke siwakhiphe amakhadi okukhulekelwa. Uma nje beyokwenza umgqanyana wamadazini amabili noma amathathu noma okunye. Epha cishe sizokhipha amakhadi okukhulekela. Cishe sizokwenza cishe ngehora ngaphambi kwenkonzo ejwayelekile. Ngicabanga ukuthi kuthatha kuyosukela ngo-8 noma kuya ku 8 ligamenxe bazonikezela amakhadi okukhulekela. Uma kuvulwa isonto banikezela amakhadi ngesonto elizayekuseni. Sekuthi-ke niqikelele kuba nibe khona, nilethe nabenu abathandekayo nibabeke laphaya. Kube kumnandi futhi kupholile esontweni uma begula. Sizakwenza konke okusemandleni ukubakhulekela. Ngiyaphinda futhi ngiyabonga umnikelo wokothando. Namanje sizofunda elinye lamazwi kaNkulunkulu kusihlwa nje. Ngakho lungelani ukuba khona kwakhe futhi ukusilethela izwi lakhe. Manje siyazi ukuthi singawufunda umbhalo, kepha uNkulunkulu wambula ingqikithi yendaba. Niyabo, singathathela embhalweni, kepha uNkulunkulu wambula ingqikithi yendaba. Ngenkathi nisaphenya encwadini kaJeremiya isahluko sesibili, ngithanda ukusho ukuthi ngiyajabula ukuba nomfowethu Livail, umfowethu othandekayo enkosini. Cabanga ukuthi lapha ukhona umfowethu lapha, ngiyalibala igama lakhe, umfowethu Willard Craze. Futhi ngibona abazalwane base-Arkansas, umfowethu John nabanye base-Poplar Bluff, nomfowethu Blair, umfowethu Jackson, nomfowethu Rudel, nabaningi engike. Ngithe sengathi ngingababiza bonke amagama, kepha kulukhuni. Nani niyabona? Mfowethu Ben Bryant ngiyambona ehlezi lapha. Ngimuzwa ngo-amen ekhoneni ngenkathi bonke bayamazi uBen ngephimbo lakhe. Sisecalifornia ngelinye ilanga ngangishumayela umlayezo kubantu abangamabhaptist esigodini esingenhla. Babenze itende elikhulu lapho kukhona iningi lamabhaptist asebukhosini. Angimzwanga u-amen nxa zonke, niyazi besaba abanye besifazane besusa upende ebusweni babo. Bona lapho okokuqala nje, niyazi ngabona izinyawo ezimbili zigxuma ziya phezulu emoyeni, nezandla ezinkulu ezimbili nezinwele ezimnyama ziqhikizela lapho ememeza amen ekhamuluka kangako. Ngathi ma ngibheka phansi lapho ngathi, Ben ukhamukephi? Wabese lapho esho amen. Ngiyambona kwakhe emuthi jeqe kancane. Yebo, useqala kancane ukulahlekelwa yilezo zinwele ezimnyama, kepha akunandaba. Uyazi ungakhathazwa yilokho. Zangilahlekela nami esikhathini eside sadlulayo.
So now,
ngakho manje ningakhohlwa ukukhuleka. Manje sisangena engxenyeni esemqoka yenkonzo. Mbula, uma sifunda leli izwi khona-ke uNkulunkulu yakulibusisa izwi lakhe. Soze labuyela kuye lilambatha, kepha liyakufeza lokho elihloselwe khona. Futhi ngiyazi ukuthi ekufundeni izwi ngiyohlala njalo ngiseqinisweni. Uma ngifunda izwi, uNkulunkulu elihlonipha izwi lakhe. Manje masisukume sikhombise ukuhlonipha izwi lakhe. Jeremiya isahluko sesibili, amavesi 12 no-13 kaJeremiya wesibili.
Be astonished, O heavens, at this, and be horribly afraid.
Mangalani ngalokho mazulu, ntuthumele nichitheke impela, usho Jehova.
For my people,
ngoba abantu bami benzile okubi okubili. Bangishiyile umthombo wamanzi aphilileyo.
And if you'd them out cisterns, broken cisterns.
Bazikhumbele imithombo evuzayo amanzi angenakuhlala kuyo. Masikhothamise amakhanda ethu manje.
Dear God,
Lulo othandekayo, izwi lakho selifundiwe.
And we pray that you will honor that.
Ngakho siyakhuleka kuba uzolihlonipha lelozwi, usinikeze kulobu busuku umfanekiso noma ukuhambisana nalo.
As we look to
njengoba sibuka ezinsukwini ezadlulayo u-Israyeli njengezibonelo,
as the Bible teaches us,
njengoba iBhayibheli isifundisa ukuze sibone owakwenzayo kubo lapho belalela izwi, sibone owakwenzayo lapho bengalaleli izwi, bese sifunda ukuthi kumele senzeni. Ngakho siyakhuleka ukuthi uzokhuluma kithi kulo busuku ngandlela thize, ukuze sazi ukuba kumele siziphathe kanjani kulolu suku esifunde ngalo kulokhu kusa esiphila kulo. Lokhu sikucela egama likaJesu, amen. Ngingahlala phansi.
Yeah. I want to speak tonight on the subject for just a
ngithanda ukukhuluma kulo kusuku ngesifundo esifishanyana ngemithombo evuzayo. U-Israyeli wayenze okukhulu kubo kubili.
God said they had turned from
uNkulunkulu wathi babemshiyile umthombo wokuphila basebezigubela imithombo evuzayo ukuba baphuze kuyo.
That's something the reason I
manje kuyinto okwenze ngacabanga ngalombhalo kungoba ngibone ukuthi ungahambisana kulokhu ebengikusho ekuseni.
Of the hour that we're living and the call.
Wehora esiphila kulona nokwenza sizabalaze.
And we look at Israel. Akosi boku Israel
njengesibonelo salokho uNkulunkulu abe yikho. Uhlala eyilokho ayikho.
And there's only one thing that God ever did honor.
Uthi yinye into uNkulunkulu aselokhu ayihlonipha kwakuyileyo ndlela yakhe ayihlelela abantu.
And when they got out
uma bephuma kuleyo ndlela kulapho uNkulunkulu wabe ehlaziswa khona noNkulunkulu ubenza abantu bahlupheke ngenxa yokuphuma kulokho abatshele ukuba bakwenze ukhathaleki ukuthi kwabe kunjani wabanika ngisho nomthetho ungathinti ungaphathi unganambithi.
Just not because
kungabi nje ngenxa yobubi bokukwenza lokho kepha ububi bokungalaleli lokho athe kwenze uthi awukho umthetho ongahlala ungenasijeziso somthetho ngoba uma kungekho sijeziso kusho ukuthi lowo mthetho awusho lutho uma ungenanhlawulo umthetho. Manje sithola ukuthi abakwenzayo ngalolo suku kubonakala kuhambisana nalokhu esikwenzayo namuhla akwenziwa ngabantu bebantu. Manje sibona into eyisimanga lapha.
It might be strange to some people when he said you have
kungaba isimanga kwabanye abantu uma etheni bazigumbele imithombo evuzayo. Manje mhlawumbe abanye benu abawazi umthombo ukuzakhela ukuthi unjani. Bangaka baziyo ukuthi umthombo ukuzigumbela unjani na? Yebo, cisho nonke. Uma nakhwele eplazini niyazi ukuthi unjani umthombo ukuzigumbela. Ngiyakhumbula ngaye ngaphuza eziningi izilokwazana komunye ukuze ngibone ukuthi umthombo wokuzigumbela uyinto enjani. Ngaye ngashumayela emaphandleni lapho kunemisesane khona. Lapho othola umuntu engeza omkhulu wamanzi, ugcwele amanzi, umthombo wokuzakhela sihleli lapho aqhamuka emvuleni niyazi, ugcwele izintwanyana ezindala. Nezilokwazana ebusuku zingena lapho. Ngakho ngiyazi ukuthi anjani amanzi ethangi.
Is a place a thing that's
umthombo ukuzenzela uyindawo okuyaye kugujwa umhlabathi kube sesimweni somthombo lapho abantu bengenawo khona umthombo wemvelo bayayeke bazigubhele umthombo.
In other words, a sister,
ngamanye amazwi umthombo okwenziwa lona ulithanga lokwenziwa noma umthombo okwenziwa okugujwa ngabantu emhlabathini ukuze umuntu agubhe bathola amanzi azosetshenziswa. Abanye babo bawasebenzisela ukuwasha, amanye amanzi bawasebenzisela ukuphuzwa noma mhlawumbe ngandlela thize. Wonke amanzi esasiwasebenzisa kwesinye isikhathi ayengomthombo okwenziwa. Akuba nesibambwane esidala esiphenduphendulwayo ukuze kukhuphuke amanzi. Kwakuba namabhakadanyana kuwo okukhuphula amanzi emgodini. Manje siqaphelisisa into eyodwa ngomthombo ombumbulu ukuthi wehlukile emthonjeni wemvelo. Manje umthombo mbumbulu uhlala ungenamanzi. Umthombo mbumbulu awukwazi ukuzigcwalisela amanzi ngokwawo. Awuthembakali. Ngeke wethembele emthonjeni wokuzigumbela. Wethembela wencike ezimvuleni ezinehlobo noma ebusika noma kukuphi. Ukuba msile ngesikhathi sebusika nxa iqhwa nezimvula kufika kuyaye kugelezisa amanzi aye emthonjeni okwenziwa. Uma ungawatholi lawo manzi ngakho awutholi manzi.
Ngomankwe.
Futhi ungazigcwalise ngokwawo. Umthombo mbubulu omdala ungazigcwalise ngokwawo. Kola ngezimvula ezinayo. Futhi ngithanda niqaphele okunye ngomthombo mbubulu. Ngokujwayelekile uthola ngendlela owawuyiyendaweni yakithi. Umthombo wenziwa ngokujwayelekile izindlu okukhwezwa kuzo yonke inhlobo yezimpahla ziba nkulu ngokuphindwe kabili. Kunobungako bendlu yokuhlala babavamisile ukukhongozela amanzi agobhoze ebusuka ophahleni lwendlu yezimpahla aye ethangweni. Ngiyokhumbula kahle lowayamthombo umdala lapho amapayipi ekhongozela amanzi ewasusa ophahleni lwendlu qala agcwale phezu kwendlu asuke lapho amanzi ophahleni lwendlu yezimpahla
lapho kade kudobadoba khona zonke izilwane eyadini lesitebele nakho konke ukungcola kwedeke lendlobu yaye kuhlale phezu kwendlu ngezikhathi zokomisa bese pika amanzi ageze konke kusuka ophahleni kuye esitsheni samanzi esenziwe ngumuntu bese kuya kugadasa owahluweyo kuze kuyongena ethangweni. Uma ungathi akusikho ukungcola lokho angazi ukuthi ungathi unani uma unomthombo wokuzenzela. Yebo mnumzane. Konke kwenziwe ngumuntu futhi kungcole ngendlela exakile. Uyazi sasivame ukubiza sasinesisefo sesaka komunye. Bewazi ukuthi into enjani leyo na? Kwakubekwa isisefo sesaka kuwo ukuze kubambeke zonke izilokazana nezinto zonke ezezisuka phezu kwendlu yezimpahla nasemaphethelweni endawo. Okwakusuka kwenye indawo kuye kwenye indawo kuye ethangweni. Sasivamise ukubeka isisefo sesaka kuze kubambeke yonke imfucumfucu nokunye singakubamba. Nokho kwakungawubamba udoti iqobo lwawo, kwakubamba lezo zinto ezibambekayo ezazehlaziwele kuso. Bungane elingabambeka kuso kepha okuwuketshezo kuphuma ebhunganeni kwakuhamba namanzi. Ngakho uba nokungcola okwenyanyekayo uma unomthombo ukwenziwa. Ezinsukwini ezimbala umeke wayeka lawo manzi ahlala lapho avele abe nolwembu. Uma uyeka amanzi ahlala emthonjeni mbumbulu ayaye abe nolwembu. Bese kugcwala amaxoxo nemibankwa nezinyoka futhi sasivamise ukubiza ngokuthi i-onoshobishobi. Izintwanyana ezimbi angazi noma akuzona lezilwanyana eziphila ngegazi lezinye izilwane angazi ukuthi nizibiza ngokuthi ziyini kepha lezintwanyana ezingena emanzini esakubiza ngokuthi onoshobushobu. Niyazi ukuthi kuyinto enjani? Bangaka baziye ukuthi ngikhuluma ngani na? Oh, nebala nonke izinsiza zasemaphandleni niyazi. Kuthola konke kugcwele emanzini amile nabo bonke onkabi abathanda amanzi akhuntileyo bangena kuwo. Yasizela ngoba kukhuntile. Ngoba akhuntile adonsa izilwane ezithanda izinto ezikhuntileyo. Konke lokhu kufana ncimishini namasonto ethu anamuhla. Cabanga ukuthi sishiye esinye sezono ezinkulu esenziwe yibandla namuhla njengalokho kwenza u-Israyeli lapho lamshiya umthombo wamanzi okuphila base bezigumbela imithombo yokuzakhela. Sekuphenduke kwaba yindawo yokuhlala bonke lokho okuthanda leyo nhlobo yamanzi. Mibankwa amaxoxo nayo yonke inhlobo yamagciwane angcolile ahlala kuwona ngoba kulithange elenziwe ngumuntu.
And in this tank these things
nakuleli thange kuhlala lezi zinto kungumfanekiso ofana nse nobuhlelo bethu namuhla. Manje uthi mfowethu Branham ugxelelani kulabo bantu kangaka na? Kumele bagxekwe impela. Kumele ngigxile kubo. Umane kubo ngoba ekugcineni kuyoba uphawu lwesilo. Kumbula lokho kuliqiniso. Kuyakuba luphawu lwesilo. Ihlelo liyophelela kulo. Sekusendleleni ebheke kulo ngqo manje ukuphoqa ngamandla. Eka kumbuso omdala wamaRomani yilokho impela okwabaholela ephawini lobuhlubuki. Wawuthola ukuthi kwakungekho umuntu owayengathenga noma athengise ngaphandle kophawu lwesilo. Wakumele abe nalo. Zimbili kuphela izinhlobo zabantu abayo basemhlabeni yilabo nophawu lukaNkulunkulu nalabo abanophawu lwesilo.
Only two classes.
Izinhlobo ezimbili kuphela. Ngakho kumele uthathe olunye kuzo.
It'll be an apostasy.
Nalokho kuya kuba ukuhlubuka, uphawu lwenkolo, inkolo yokuhlubuka. Futhi kuza kuba umfanekiso wesilo. Njengoba sifunda sithola ukuthi iRoma yayi nokuthi futhi iyohlala njalo iyisilo kunjalo impela. Yikho indlela ongathola ngayo okunye ngaphandle kweRoma. Oke yenzani iRoma na? Yaguquka isuka ebuhedenini bamaRoma yaya eburomeni bokuphapha yasizihlela inqubo yayo.
A universal system.
Inqubo yakumbuqela umhlaba wonke yaphoqa noma ubani kuba angene kule yonkolo kungenjalo wayebulawa. Kuthi kuyinto esimanga ukuthi le United States iyavezwa nayo futhi injengewundlu. Ewundlu inezimpondo ezincane ezimbili. Lokho kusho impucuko yamasiko yobufundisi bezenkolo. Emva lokho kade kuliwundlu. Sithole ukuthi lase likhuluma njengodrago, lasebenzisa onke amandla njengoba udrago enza ekuqaleni.
IBhayibheli
isitshela ukuthi bathi masenze umfanekiso wesilo. Umfanekiso uyinto efana nenye into. Kuthi singabona khona manje ukuthi esimweni salo sokuhlubuka ibandla lakha umkhandlu wamabandla omhlaba lokhu okungumfanekiso wamandla eRoma futhi kuyophoqelela abantu njengalokhu kwenza iRoma lobuhedeni noma njengoba kwenza iRoma lobuphapha. Akho ayikho enye indlela, ayikho enye into kepha lokho kuliqiniso. Kungakho ngilidebeza ngalo nyaka wami ngesikhathi sami kungoba kumelwe kudebezwe. Ubizo luthi phumani kulo bantu bami ukuze ningahlanganyeli nalo izono zayo. Kho ngikufanisa nalo doti imithombo engcolile yokuzigumbela. Ungumthombo wokuphila, ungamanzi aphilileyo.
And man leave that and dig for themselves.
No muntu ushiya lowo bazikuphela imithombo egcwala ukungcola leyo nto le kuphela okungayiqoqa.
And that's what denominationalism does.
Benza njalo kubuhlelo ubamba yonke into efikayo efuna ukujoyina. Bayavuma ukwamukela inqobo nje uma kunemali noma kugqoka isitayela esithize. Abakhathali ukuthi bangobani, bavelaphi, bavele babathathe nje. Manje siyathola futhi ukuthi lolu phawu lwesilo olwabunjwa lapha iMelika ingunombolo 13, yazalwa ngamazwe angu-13, inefulege linezinkanyezi ezingu-13 nemitwe engu-13 futhi ibonakala ngisho esambulweni sahluko se-13. IMelika ibiyilokhu ingowesifazane, ngisho nasohlamvini lwemali yakithi, ngisho nekhanda lomndiya ohlamvini lukapeni, ingxenye yobuso besifazane. Siyakwazi lokho, siyawazi umlando wayo. Yonke into, insimbi yenkululeko, nakho konke okunye, inkululeko, isithombe senkululeko, sikuyo yonke into ngowesifazane. Ngowesifazane, nombolo 13, niyabo? Manje kumnandi ukubona lezo zinto. Namanje ngibekezele ngesambulo engasinikwa nguNkulunkulu noma umbono engawuboniswa ngo-1933 ukuthi zisikhombisa izinto eziyakwenzeka ngaphambi kokuba kufike umuhla kuphela. Nokuthi enye yazo ukuthi uMussolini owaphendukwa indlovu kayiphendulwa wayezoba ngumgqoshi shilili. Nokuthi futhi uyawehlela Ethiopia ahlasele izwe nokuthi uyoyidla Ethiopia.
And the spirit it said he shall fall at his
step. Nomoya wabe ushilo ukuthi uyohlulwa. Angazi noma ukhona yini osadlantambana lapha kulezi zinsizwa ezindlala lapha ethabenakele. Nisakhumbula ngisho lokho ezansi lapha ya Redmond Hall mhla sishumayela eminyakeni eminingi eyadlula. Abe ukhona yini lapha endlini osaphila ngamhla sisezansi lapha ya Redmond Hall endlala mhla sishumayela ngalokho na? Inkathi kusadume inhlangano yezokuphathwa kwezwe NRA. Lapha ezweni kudala ngesikhathi sika Roosevelt soqala na? Ishe akukho umuntu lapha. Labukhona na? Yebo, yebo ukhona oyedwa, ukhona oyedwa, yebo uNkosikazi Wilson ngiyamkhumbula. Nomngame ehlezi nemuva. Babide basasele esizukulwaneni esidala salabo bangaleso sikhathi. Kulapho abathi le NRA yabe iluphawu lwesilo, ngasho ukuthi akusiyo nhlobo. Paul Silo aluveli lapha bevela eRoma akongeke kwaba lo Paul Silo manje khumbulani ukuthi lezi zinto zashiwo
said Adolf Hitler would come
kwathi Adolf Hitler uyokufa ngendlela eyinkingi
and
nokuthi uyola neMelika uthi bayawakha ukonkolo omkhulu abangaze bahlale ngisho nakuwo. Nokuthi khona lapho amaMelika ayolwa kanzima kulokhu kwabe kungumugqa wogange lokuvimbela izitha kwakusasele iminyaka elishumi nanye ngaphambi kokuba wakhiwe. Kepha kwashiwo ukuthi uyogcina efile neMelika iyoyinqoba yimpi. Kwashiwo futhi ukuthi kuye kwakhona imibuso emithathu, umbuso wamajalimane, umbuso wamantaliyane, umbuso wamarashiya. Ase ngithi bonke bayogwinywa ngamakhomanisi. IRussia yebafaka bonke bukhomanisini. Futhi ngathi khona-ke ishayente iyoba nkulu kabi umuntu uye uhlakanipha ngangokuthi ziningi izinto ayozisungula aze enze imoto emisisa kweqanda. Eyoba nento enjengengilazi okhakhayelwayo iyoqhutshwa ngaphandle kwesteering. Futhi-ke sebenayo imoto. Futhi ngathi kothi isimilo sabesifazane bakithi siyoba ngesibe kakhulu ukuze kuthi izizwe zonke zingabe zisaba nasithuni. bayogqoka izingubo zabesilisa. Bayolokhu beqhubeka benquna kuze kufike lapho beyogqoka khona izingubo ezibukeka njengezingubo zangaphansi. Yilokho-ke. Nasekugcineni bayogqoka kuphela ihlamvu lomkhiwane. Futhi uma uqaphela ku-Life Magazine baveze owesifazane ebhince amaqabunga omkhiwane. Bathi-ke leyo ingubo yakusihlwa noma igawuni lokhu abagqoka ngakusihlwa. Okukhanyayo okubonakalisa ngale amaqabunga odwa afihla indawana emzimbeni wakhe. Okungenabhande lokubopha noma umchilo isudu yokubhukuda engenamchilo emahlombe eveza umzimba obakhe. Lezo zinto zibonakele zenzeka. Sengithi ngabona owesifazane eMelika enjengendlovukazi enkulu noma into enjengaleyo. Uthi wabe ebukeka emuhle kepha enenhliziyo embi. Uthi wenze kuba isizwe sihambe ezinyathelweni zakhe. Kepha ngathi egcineni wangitshela ukuba ngibuke ngasempumalanga futhi. Ngenkathi ngibuka ngabona owakubukeka sengathi kwakungokusakazeka komhlaba. Into eyayinokubonakala nje kuphela kwakuyizinti namadwala aqhikezekile ayeqhume ephuma emhlabathini. Lezi zinto zaziyokwenzeka ngaphambi kokuphela kweze. Nezinhlanu zalezi ebeyisikhombisa sezivele zenzekile eminyakeni emashumi amathathu. Ngakho-ke lapho sikhona sibuyele esikhathini sokuphela. Kusukela lapho ngayihlaba ngayihlikiza inqubo
yebusonto.
Lo busuku ngisakholwa ukuthi ingumgodi kadoti indawo lapho kuzola kugijima kungene khona. Angikholwa ukuthi uNkulunkulu ongathathe into enje ayingenise ebandleni lakhe. Ngoba kumelwe izalwe ngomoya kaNkulunkulu bese iyahlazwa ngaphambi kokuba ibizwe ngokuthi
ingeyani.
Umzimba kaKristu oyifihlakalo sibhaphathizelwe kuwo ngobhaphathizo lukaMoya oNgcwele.
Yes, this sister and system.
Yebo, le nqubo yomthombo bubulu isibonelo esiphelele impela sehlelo. Indoda ehlakaniphileyo kumele ilibuke maqedane ingalokothi ingene kulo. Ngoba uNkulunkulu ubonakalisile kusukela ezikhathini zasemandulo ukuthi uphambene nalo futhi akaze asebenze ngalo. Ayisiphi na isixuku bekuthi nxa kuvela umuntu enomlayezo njengoLuther, uWesley, noma nabanye, noSmith, noCalvin, nabanye. Uma bake bahlela uNkulunkulu wayevela bashiye phansi angaphinde ayivakashele leyo nto ngemvuselelo. Buka emlandweni. Kakaze kube khona isikhathi lapho uNkulunkulu wakhe wathatha khona ihlelo wenze ivuselelo ngalo. Kakaze ngisho kuphi. Ngakho kuyafakaziseka ngomlando nangeBhayibheli ukuthi kuyinto engcolile ebusweni bukaNkulunkulu. Ngakho ngayifuna lapho lihambe khona futhi kungakho ngiphambene nalo. Zama ukukhipha abantu kulo. Simenyiwe njengakwi-Israyeli namanje kunjalo kumele sibuye kwi-Israyeli njengezibonelo. Bona inqobo nje uma babesahleli nalowo mthombo wabekahle. Kepha mhla beziphumbele imithombo izinqubo ezenziwe ngabantu uNkulunkulu wayebashiya befadalele. Nathi uyosenza njani? Ile mthombo wamanzi aphilayo. Yilezo nsolo uNkulunkulu abanazo ngabo. Ukwenza into ababe nokuthi uyayibona into esiyenzile. Manje lapho esikhathini sokuhamba kaMose, lapho uNkulunkulu ngoMose wabebanika umprofeti, banikeza itike yomlilo ukuba ihambe phambi kwabo, yabonakaliso ngezibonakaliso nezimanga. Umusa wawuzilungisile zonke lezi zinto, kepha u-Israyeli wayelokhu esafuna ukubamba umthetho. Benqaba umusa bafuna umthetho. Kukhona lokho impela-ke kwenziwa ngabantu namuhla. Benqaba izwi ukuze bathathe inqubo yehlelo ngoba kulo bangenza noma yini abayithandayo baqhubeke nayo. Kepha soze wakwenza
kumele
ukuze uhlanzeke futhi ucacile ukuze ube kuKristu.
Leaving the artesian well.
Bashiya umthombo wemvelo ophethuzayo ukuze bamukele inqubo ehlelwe ngabantu noma imithombo mbumbulu. Ungathini nje umuntu enze leyo nto? Ungathini nje uma umuntu enomqondo othatha kahle ongaphuza esiphethweni samanzi acwebile awashiye ngesizathu nje sokuba aye emthonjeni wokwenziwa onamaxoxo, imibankwa, onoshobishobi nakho konke okunye okuphakathi na? Ayizokali nomqondo leyo nto, kepha kuyilokho impela abantu abakwenzileyo. Bashiye izwi umthombo wangempela wesizinda namandla kaNkulunkulu ukuba baphuze emthonjeni yokuzigubhela bazenzele imithombo mbumbulu njengalokho benze lapho bakwenzele namandla.
Athi wathi bangishiye lapha washo njalo lapha ku Jeremiah wesibili ne 14 noma ku 13 njalo
they have left me
wathi bangishiye umthombo wamanzi aphilileyo manje siyawubona umthombo wokuzigumbela ukuthi uyini siyawubona ukuthi ubuthani siyawubona ukuthi wenziwa kanjani
it's a man made thing
kuyinto enziwe ngumuntu okusuka ophahlelo olungcolile imvula ena ishaya phezu kophahla olungcolile bese igeza uphahla igeleze ize iyofika esitsheni sokukhongozelo esenziwe ngabantu atshuze njalo ngepayipi elenziwe ngabantu azayofika ethangweni elakhiwe ngabantu nakho konke ukungcola kuqoqeleka lapho phakathi na amagciwane nemibankwa namatshonto nezinto zezwe netenjani
And notice they are the
futhi qaphele izilokazana ezingcolile onoshobishobi amanzi ami noshobishobi kaphili emanzini atobile uma uhlala ayobulala ulunga uma usemanzini amileyo udlala wena kulezi zidla magazi abantu namuhla aninakuhlala emanzini acwebile kamoya oncwele kungesizathu bezimelele ekuphikisaneni nezwi basho nokusho ukuthi liyaziphikisa alinalo noluncin kungoba bathanda ichibe lamanzi amileyo ukuze batshuze kuwona kunjalo
That's the same way it is.
Kuyinto efanayo nanjengamaxoxo nasezibankweni kunoshobishobi into enjengaleyo kutholakala zizungeze ikhaphozi noma ekhibini lamanzi angagogozi ukuze ziphile ngoba kuyimvelo yazo ukuba ziphile lapho futhi soze waguqula isilwane ngaphambi kokuba uguqule imvelo yazo kunjalo soze wamenza umuntu ukuba abone izwi kankulunkulu ngaphandle kokuba imvelo yakhe iguqulwe
And when his nature is changed,
lapho impilo yakhe isiguqulile kulokho ayikho abe indoda kaNkulunkulu besimongcele fika kuwe.
The Holy Spirit wrote the word of God.
Mwengcwele walaba izwi kaNkulunkulu.
Today I was talking with
Amuhle bengikhuluma nomngani wami olungile uDr. Live. Ukhona manje uthi uyifundisa kwazokwazi ngoNkulunkulu wakho. Sibamise ukuba nezingqondo ezimnandi mayelana nempilo. Ngokuthakani phela. Wange wangibuza ngesinye isikhathi ukuthi ungathi yiluphi uphawu lokubonakalisa ukuthi umuntu unomoya ongcwele ngabe kwabe bengikhuluma ngezilimi na kuyiminyaka eminingi yadlula ngathi qhabo angiboni ukuthi yilokho wathi nami angicabangi ukuthi yilokho nakuba ngafundiswa kanjalo wathi wena ucabanga ukuthi ngabe yisiphi isibonakaliso na isibonakaliso esiphele phaqa engingacabanga ngaso uthando asilokhu sikhuluma ngalokho Masa ngicabanga kuzokala kancono ngakho ngabambelela lokho uma umuntu enothando
But one day the Lord
kepha ngelingilanga embonweni inkosi yangiqondisa
And he said that the evidence of the spirit
when
the
stammer sibonakala ngalabo abamukela izwi
Neither love
akusilona uthando nokukhuluma ngezilimi kepha akungwamukela izwi
And then
khona uDr. Vele wayesho kimi ukuthi lokho kungokumpa
He said because
wathi ngokuba kuJohane 14 Jesu wathi uma umwengcwele sefikile kini uyakuza mbulela izinto kini na enginifundise zona nikhombise ukuyakwenza
akona
nto uPaulo ngempela lokubonakalisa ukuthi unomoya ongcwele
akazangitshele
ukuliphutha kuze bemanje ukuthi kuyilokho ukuthi isibonakaliso sikamoya ongcwele sibonakala ngalowo okholwa yizwi ongalamukela Ngoba uJesu zangathi uma umoya ongcwele sefikile niyakhuluma ngezilimi zangathi sefikile umoya ongcwele niyakwenza noma iziphi ze lezi zinto Kepha wathi uyakuthathela lezi zinto kokwami anitshengise zona anitshengise nokuyokwenza
So there is a genuine evidence of the
Jesus Christ Apho onke lamavuso nezinto abantu abanazo nabasaphila kuzo ngabona ukuthi yini bezenza
See it becomes
Yabo kuphenduka ihlelo noma ichibi lamanzi ami
And there'll never be a denomination
ngoba khona ihlelo elakhiwe phezu kwezwi elipheka uNkulunkulu
It can't do it
Ngeke lakwenza ngoba ngeke wathatha kwamhlela uNkulunkulu
No sir
Kawo mnumzana Isizathu sokuba kube nje ukufumana isiqhenqa samadoda akholwayo yizwi bese beqala ihlelo into yokuqalenzekayo emva konyaka udlula sekukhona isihlukwana sababhidlizi lapho ongeke usabakhona bafike bengamele ngeke usebenza lutho akusiyo inqubo kaNkulunkulu akusiyo ngakho siyazi ukuthi leyo nto yapha yaba umthombo wokuzigumbela kwaba indawo lapho bedudana ngalokhu lokho noma ngalokhuya ukuze bathole amalunga lapho noma bavumela abantu bangena
We find out this system started one time. And there was a man. And they had a man named Herod.
And he was the state.
And he come down to hear a man that didn't fool with their denomination. He was a prophet. And no prophet ever had anything to do with the
denomination.
This prophet began to say,
I'm going to go to the house.
John spoke right up in his face and said, the very first thing he said,
I am the fountain of life.
They left me to dig themselves in cisterns. Now a fountain of living water.
We found out what is the fountain of living water. We found out what is the fountain
of living water.
It's an artesian well.
It don't have no time for a denomination. You don't need no filter. It's just there bubbling up. It don't have to depend on local rains. Rains are revivals. Where that fountain You don't have to pump up the revival in your It's always It just keeps on bubbling. That artesian well.
You can do it.
You can go about what you're doing.
But where you go to The most unlikely place.
And the most unlikely place.
That's
Acabanga ukuthi kufanele ube nendlela enkulu uqoqa abantu ndawonye. Bakhiqize njengomshini nokunjalo. Bathola izinkulungwane ezizohlanganyela nakho konke kufana nalokho ukuze babe nemvuselelo.
Sometimes God takes
Wesimi isikhathi uNkulunkulu uthatha umuntu osemdala ongazi ngisho uAbici. Uthi khona impela phakathi kwabantu abangafundile abangazi ngisho kwahlukanisa nasokudla kwasokunqele. Angavusi imvuselelo enganyakazisa izwe. Wakwenza isikhathi sikaJohane. Wakwenza isikhathi sabaprofeti. Njengoba sibazi akhona omunye wabo owayefundisiwe. Lepho uNkulunkulu uyabathatha enze utho ngabo.
Idwala
kwavela amanzi. Wabela idwala. Wayalalela idwala kubali ishayo.
And he gave abundance of pure
amaningi acwebile amasha ahlanzekile kwa wonke umuntu ofuna ukuphuza.
He saved all who drink from him. Kuwo.
Fanele sophelele wahambisa noJohane 3:16.
God so loved the world.
UNkulunkulu wathanda izonke wazonikela ngalinto nakhe ezelo yodwa kuba yilona lokho lo yiyangabhubhi kepha abe nokuphila phakathi. Ukubashaya eKalvari lodwala. Wakwehlatha kwahlulelwa kwethu ukuze kuye kuphume umoya wokuphila oyonika wena nami ukuphila okuphakade. Lo ngumfanekiso ophelele walokho kulelihlane. Kwakungadingeke badonse, bagube, baphampe noma benzeni kuphela nje ukuba bahlanganyele ngokukhululeka kuleyo ndlela elungiselwe uNkulunkulu. Babengadingeke ukukhupha echibini. Abengadingeke ukudonsa ngephakade.
They didn't have to have a window to get it with.
Abengadingeke ukuphendula nangantoni ukuze bawathole. Kuphela nje wakufanele bahlanganyele kuwo. Yilapho kuphela kufanele kwenziwe manje. Akudingi uhlanganise lutho. Akudingi ukuba uye altar uguqe uzame ukuzisebenzela ngandlela thize uphaphe. Akudingi ukuba ulokhu uphindaphinda izwi ngezwi uze udideke ulimi. Okumele ukwenze nje kuphela kuba ukukhonze yena ngokukhululeka indlela ehlelwe uNkulunkulu. Akusikho ukuphamba nokufuka nantoni vele uthathe nje ngesihle. Akukho okudinga mawukwenze vele uwaphuze. Ngokuthi ukholo nje yiloko engakusho kukho. Bekungadingeke benze lutho, bekungadingeke kugujwa, bekungadingeke baguqe bakhale ebusuku bonke bewafuna. Abele baphuza kulo, lase lishayiwe, selilungisiwe, kunjalo. Ngibuka nathi ayindoda manje, ehlezi la endlini emumva lapha. Yakhumbula ngitshela phezu kwendlu endala izimpahla ngelinye ilanga emqubeni. Bayathi kepha ngilungile. Ngathi ngiyazi ukuthi kunjalo. Ngase ngithi nami ngokunjalo. Ngathi wena ubheka ubunjalo bakho. Ngikela ubheka ubunjalo bakho kepha ubheka yena ukuthi unjani. Wathi uma nje ngehlukana labo gwayi impwetu Branham Ngingi ngiyoba uKristu. Wathi ungahlukani nawo zama ukuba muhle bese uza kuye. Zama ukusindisa abantu abalungileyo. Uzela ukusindisa abantu abangalungile ababazi ukuthi babe babi. Wathi kulungile. Ngathi lalela awuthandi ukuthi sokwena ngabe uyathanda na. Wathi khabo. Wathi kunjalo ufanele. Waba kuze wena ungabusaya. Wathi kumele ngenzeni na? Wathi lutho kulula nje. Wathi lapha uma ngingathi wathi buyela futhi kulokwaye. Ungalokho ucabanga lokwaye. Bula cabanga ngaye ukuthi wenzani, ukuthi ubani, hayi ukuthi wena ungubani. Awulungile futhi awukaze futhi soze. Kepha lokho ayikho. Uye yedwa. Asengithi manje kunye kumele ukwenze uma athatha indawo yakho phansi lapha yavele wamukele ngokukuvuma akwenzayo. Okumele ukwenze nje ukuba ukwamukele. Wala nikusho yena kulula ngizokwenza lokho. Athi nako umfudlanyana yabo.
I've got him up here and baptized him in the name of Jesus Christ.
Ngamthathela phezulu lapha ngambaphathisa egameni kaJesu Kristu. Abanye abantu bakubo bathezi lapha futhi ngiyazi ukuthi kunjani. Bangihleka ngokwenza njalo. Angikwazi kodwa engangikwenza. Ayikubonile ukuthize ndodeni okumqoka. Ngakubona kukhona ngase ngimthatha ngamba bathisa egameni leNkosi Jesu. Ngikwenzile lokho, ngizange sikhathi ngase ngaya endlini yendodana yakhe. Ngabona umbono ngesitatha esephuka ndawuthize indoda yami isiwa. Yacishe yephuka umhlane wayo. Ngasebenzela. Ngalo ukuthi uNkosi yembula kimi ukuthi kase kungukunqamba kagwayi. Wathi ngosuku elandelayo wafuna ukwazi. Ngathi ngizomthengela ikhathoni ngilise kuye nizobona ukuthi kuzokwenzekani. Izinsuku zakhe zikagwayi sezedlule. Akaza phinda bheme kusukela lapho selokhu kwasukela lapho akafuni ngisho umuntu.
Nkulunkulu. See the first thing you
yabo into yokuqala kumele uyenze kuza kulowo mthombo. Kumele ukuza kulowo manzi uqonda ukuthi akukho lutho ongalwenza kuyilokho yena akwenzela khona. Awudingi ukupha, awudingi ukuwapampa, awudingi ukuyeka lokho, awudingi ukuyeka lokho. Into kuphela kumele uyenze kuye lapho uphuze kuphela. Uma omile phuze.
Now.
Manje,
he was one. God smote him for us. He does yet today. This is his grace, of course. There's something like that His complaint was, they have forsaken me,
and
have accepted a broken sister instead. Except they have forsaken me, the
fountain of the water,
and they desire and would rather drink from a stagnated sister. How could you get a fresh drink out of a
stagnant?
You'd say there's something wrong with that man. If a woman And today, they've done the same thing. Now, look at the woman at the well. Well, she'd come up to Jacob's sister. He said, but the water that But said, the water that I give you is a Notice. She ran into the city. She was struggling with the son. She was struggling with the son. She said, "Come see who I have found." What is anini ni bo neng mtoli? Indo deng chela gong kang wenzile. Ungebe nguya ukrist lona na. That's long tumbo wenzi o ulungi. Ope zimtwenzwa. Now, manje waben zimtwenzwa wong ngoko. The sister went on until a true found come along, but when the true found come along, the sister
straight,
she found there's a better place to drink. There's a better place in St. John 7:37, Jesus said, "If any man thirst, let him come to me and drink." They were all rejoiced. They had a little spirit of the feast.
What is it, Imana, Velazumin, Kulukulatis? What is it, Mana? Now, Tumble,
the man, and as the scripture has said, he is that rock.
He is that fountain of water.
People of these last days has forsook the true water of life and has hewed themselves out of denominational systems and again
dug.
And now we find out they've broken systems. And then this cistern is filled with unbelieving germs, unbelieving, boasting, educational filth, and so forth, which is contrary to God's promises. They're doubters of the word. Now, these cisterns that they got, the Bible said were broken. Broken cistern is a leaking cistern. And it's seeping out. What's it doing? It's sleeping out into a religious cesspool called the World Council of Churches. And that's where the broken cistern is leading into. All because they have forsook him and have the fountain of living water and made these cisterns.
Digging in the big systems of learning, education, and so forth.
That's a PhD, 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 a Ph
lapho bafike babahlohle isayense yabo yokwazi uNkulunkulu okungayenziwe yibo, babathumele ngayo. Lesi sikhathi esiphila kuso, imithombo yenziwe ngabantu. Akukho nkinga, akumangalisi lento isiveya yabangenukayo. Oh, futhi bakithi kungoba abantu baphuza kule nto. Ayaye benze njani abantu namuhla uma befuna injabulo na?
Abantu esikhundleni sokuba bamukele injabulo yenkosi bakufukela enjabulweni yesono.
Abantu baya enkonzweni bazibize ngokuthi bangamaKristu. Uma imithambo yabo ingashayi khona, bokhela usikilidi. Uthi uma befuna ukwenza amanqoko, bagqoka izingubo ezikhanukisayo, baphume bayofundwa utshani, kuze kuthi uma bebona indoda izedlulela ibakhuzela ngekhwela. Benza konke ukuze babe nodumo, bafuna ukubukeka njengobetha bamabhayisikobho kwinjabulo yabo. Kanti uJesu wabethe ngingumanelisi wabo. Sizathu sokufuna ukuba baye kulokho kungoba bengafuni ukuphuza kulowo mthombo.
Bawenqabile,
bafuna ukuphuza kuwo.
Bahlanganisa lenqubo ethize yezomuntu.
Ngoba ethize yomthombo ugcwele yonke inhlobo yezinto ezithanda amanzi amileyo ezingahlala kuwo. Izolo besinabantwana entafuleni, noma ngikholwa ukuthi bekungigqibela ekuseni. Ehla uBhili wabe kade edoba ngesikepe. Nenyusa abantwana, umfanyana ongumzukulu nabanye indodakazi yami nendodana yami ezencane, zakhuphukela emfuleni ukuba sigibele isikepe. Ongeke usigibele ngisho isikepe emfuleni ngenxa yabantu ababi abangcolile emfuleni lapha yami, egqoke okwesinye ezansi kuphela bezenzela noma kanjani nje. Isikepe esagwedla senyuka sahambisana nesipedu, sasigcwele isikejana sabafanyana abaneminyaka elishumi nambili kuya kwelishumi minane, yilowo ephethe ikane likabhiya esandleni sabo nosikilidi. Lokho bakubiza ngokuthi kusijabulisa.
Oh,
bakithi, uyohlala kuze kube nini lo mhlaba nale nqubo enjena na? Bona beya kuze bazikhulule emcabangweni yokuthi uma befa bayoya ehogweni, into abayenzayo ayaye bahambe bayozihlanganisa nomunye wele mithombo yabantu.
Kuze kuthi uhlobo lwabantu olufanayo lube ngolwalowo mthombo.
Into abayiyo nje bayisifukwane esingcolile sonoshobishobo abangcolile bezwe. Bazihlanganisa kulokho ngoba njengomama wami omdala weva mise ukuthi izinyoni zohlobo olulodwa zindize ndawonye.
Beda
beze emthonjeni bahlanzwe kuleyo mpilo yesono. Bathanda ukuphila khona labo beze bebambelele ekufakazeni ukuthi bangamaKristu. Kungani na? Basukile kuye umthombo weqiniso wenjabulo okuphila, ukuphila okuphelele nokwaneliseka. Ngesizathu bekwenzile ngoba befuna ukujoyina kukho. Banabantu abathize lapho abakholwa yileyo nto. Bona lapho esikhathini esingengakanani umfowethu Vietnam nomfowethu Tom isigajana saya ebandleni ababhaptisti elaziwayo edolobheni laseTucson. Bona ukuthi singayithola yini into engathi usukumisa. Umfundisi wakhuluma ngento ethize ngabantu babesegibhide ngenkathi besuka babedla ugalika nokunye, bafuna ukubuyela emuva futhi bayowudla. Wathi kufana nabantu banamudla. Sonke sathi amen. Zange babona abantu abanjeya, lonke ibandla layeka ukubuka umshumayeli abuka emuva ukuthi ngabe ngubani lo owayethi amen. Wethi ukuthi bathi sebafa babengazi ukuthi owenzenjani. Apo uDavide wathi, dumisani inkosi ngomsindo wokujabula, dumisani ngamaphu, dumisani ngamatimbali, konke okusifulama dumise inkosi, dumisani inkosi. Nkulunkulu uyathokoza kubantu bakhe. Mabathi abafundile mabathi amen uma kukhulunywa into eyiyona yona.
Why not turn from this system and cisterns of the world?
Yini ningayeki le nqubo nomthombo wezwe, namukele inqubo kaNkulunkulu ethembekileyo engumthombo wesiphethu uJesu Kristu. Yini ungezi kuye na? Lapho uNkulunkulu engumthombo wentokozo, sinikeza ukudumisa okuningi kakhulu, sinikeza ukwaneliseka okukhulu kakhulu. Ukuthula kwamizwa yami kuvela kuNkulunkulu. Uma ngidabukile ngithola ukwaneliseka kwami kuKristu, hayi kusikilidi. Akukho zinto ezizwezwe, akusikho ukujoyina isivumo sokhona, kepha kusekuzuzeni yena izwe lethenjisiwe athi ngalo, uma ngihamba ngiyakubuya futhi nginamukela.
Thola
lapho ukuthokoza kwami. Ungukuthokoza kwami. Athi namuhla ngokujoyina lezi zinto nangokwakha lo mkhando wobandla omhlaba, bathi bazokwenza indawo engcono yokuphila. Ngokucela kwami bazokwenza indawo engcono yokonela kuyo. Njengoba yonke into iyisono empeleni, kungesikho nje ukuphela kuyo, kepha ukuphela kuyo. ngezela indawo yokuhlala yokona esikhundleni sokuphila kuyo. Konke okunye okungaphandle kukaJesu Kristu nezwi lakhe lokuphila kungumthombo ovuzayo. Konke okuzama ukuthatha indawo yalo, konke ozama ukukwenza ukuze kukulethele ukuthula, konke ozama ukukwenza ukuze kukulethele induduzo, yonke inhlawu yenjabulo yamukelayo kunoma ikuphi esikhundleni salokhu kungumthombo ovuzayo okugcwele ukungcola. Unikeza ukwanisa okupheleleyo. Yakubuye lapha kwakusehlobo esikhashaneni esadlulayo ngaphuma ngomnyango ngemumva. Wawukhona isoto eliselincane elihle kabayeni phandle laphoyela elakimini lathi, uyazi ukuthi kungani uhlale ukhuluma ngabesifazane kanje ukukhinde nokunye? Wathi kungoba usumdala kubangelwa yile sizathu. Athi phela lapho umdala kangakanani wena na? Amashumi amabili nesikhombisa. Athi angisemnyale ngeminyaka esingu nawe ngasikhuluma lethe fanayo lale. Ngathola umthombo onelisayo isabelo sami. Amen. Uma nje esangipha lokho kungokuhle, kungubusiko bami ukubuka kuye ngibuka isifo emsebenzi wakhe wezenta ngibuke ukuthi wenzani. Ukho omunye umthombo engiwaziyo. Ugulele kimi lingenza ngibe mhlophe ngomthombo wodwa wami igazi likaJesu lodwa. Khona umthombo wegazi aphuma emthanjeni ka-Emmanuel lapho izonhlanzwa khona kusuke wonke amabalo obubi. Yakutshela impela ukho omunye umthombo engiwaziyo kuphela yilowo mthombo. Wangihlanza lapho ngingcolile. Kina ngihlanzekile ngoba ngifuna ukuphilela. Buze la manzi amasha agcwalisa umphefumulo wami ngenjabulo. Ngizwa ngiphansi ngizwa ukuthi kunzima ukuhamba elinye ibanga akuvumi noma ngiyephi. Ngingaguga phansi ngibeke umunwe wami esethembisweni ngithi Nkosi uNkulunkulu ngamandla ami. Ungumanelisi wami yikho konke kukho konke kimi. Ngingaqala ukuzwa into ethize engihlumelelisa phakathi ekujeni kimi. Ngiphume ekhataleni. Uma ngadlulile amashumi amahlanu eminyaka obudala ngivuke ekuseni, ngiyazi ukuthi kubanjani kunzima ngisho ukwehlisa unyawo lodwa empedeni wehle. Okunzima ukwenza kube khona ngingqothayo emnyango noma ubhile ngitshela ukuthi kukhona okuphuthumayo ndawondawo kumele ngihambe. Bese ngicabanga ngizohamba kanjani kodwa ngizame ukwehlisa olunye unyawo. Ngicabange ungumthombo ogcwele amandla ami. Amen. Amandla ami nosizo lwami kuvele ngothini. Ungumthombo wesikhathi wami, ungubusha bami. Labo abayendela inkosi bayothola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengokhozi, bayakujumba bangakhathali, bayakuhamba bangawi. Nkosi uNkulunkulu, kungumsebenzi wami lona ukuba ngihambe ngibizelwe esikhundla somsebenzi. Yazi into yokuqala kuba khona into yokuqala ukugobhoza ngaphakathi kimi. Elinye ilanga nganginenkonzo endaweni lapho yayitopela eKansas. Awukona iphunga uMshumayeli osemusha omunye wababengikhuthaza. Wathi Roy ethezi lapha uyayikhumbula leyo ndawo. Kule ndawo enkulu lapho kwakukhona lo mfundisi wayeshayeke ophahleni kumbe endaweni eludonga washayeka wagqibeka ngaphansi. Izwathe yayizofa. Bindi sakhe sasilaphazekile, ubende lwaphuma endaweni yalo, inqwaba yawela kuye. Ngihlala ekudleni kwasekuseni ngikhuluma nonkosikazi. Ngathi inkosikazi, uyazi ukuba uJesu wayelapha, uyazi ukuthi ubeyakwenze njani na? Ngathi ngenkathi engikhuthaza ngiyalikholwa lelozwi wayekhuthaza uKristu. Ngathi lokhu kulitabela kaDeven. Ngathi uma uJesu belapho beyohamba yobeka izandla zakhe ezingcwele phezu kwakhe, lo mfana beyosinda kunendaba noma isibindi sakhe sihlambazekile. Beyosinda ngoba uJesu beyobuya lapho ezazi kamhlophe ukuthi wabe ngubani. Wayelwazi ubizo lwakhe, imibhalo yabe iqinisile imiqinisekisa ukuthi wabezazi ukuthi wabe ngubani. Futhi akukho akwangisho ithuzo lokungabaza. Beyobeka izandla zakhe phezu kwakhe, ndodana phila. Uma lapho asengithi ngisho noma amadimoni abengaba amaningi angakanani esogwena bengeke ambulale lowo mfana lapho. Athi beyosinda bangathi yabo sithando babe kuJesu izandla ezingcwele zikaNkulunkulu. Athi ngiyisoni ngazalwa ngentando yendoda. Ubabini ubaba nomama babeyizoni, mina ngiyinto engelutho. Sase ngithi bebo yazi ukuthini, uma inkosi inganginika umbono bese ngithumela ezansi lapho yakhona-ke bekuyoba nomehluko. Athi bengiyokwehla ngibeke izandla zami kuye, ubeyovuka kulowo mbhede uma enginika umbono. Sase ngicabanga empeleni, uma kwakungumbono kwakuyini na? Kwakuyizona lezo zandla ezingcolile phezu kwakhe, yona leyo ndoda emkhulekela zona lezo zandla ezingcolile. Sase ngiqala ukucabanga ngimele.
Then God doesn't see me.
Akunkulunkulu akangiboni mina. Lelo gazi lalo olungileyo lilapho elisare liyangikhulumela.
He's my sufficiency.
Ongumanelisi wami, ongumkhuleko wami, ongumphila kwami. said, oh, you're not to England and put my hands on the faith because I have faith in the vision. And I find the vision of the same faith to do the same thing. So I said to myself, nothing is breaking my mind. He is my only commission. Amen. Oh, yebo, we love Tom. Awukho omunye engiwaziyo igazi likaJesu lodwa. Inqonukwayo ngilimbuka sonke siyiyo kepha phambi kaNkulunkulu siphelele. Uma uthela onke amathemba akho sonke isikhathi sakho nakho konke kuleyo mithombo yamanzi aphumileyo. UJesu wathi banga umthombo ovuzayo. UNkulunkulu wathi obevuza bayovunisa konke okuthela kubo. Kele waqhubeka nabo ibanga elide ngoba bayovuza.
For he is the only way
to the truth, to the life, and eternal peace.
He is the only way to the truth.
Oh
my!
Oh hey! Umthombo ophila ongapheli amandla uJesu Kristu. Ngalina?
And who is he? The Word.
Ungubani na?
The same.
Elfanai.
The Word.
Eh, ophila umthombo uyizolo namuntu laphakade.
The true believer.
Ikhona leqiniso ungujabula kwakhe kwaphezulu.
Impilo
yakhe yaphezulu.
And his supreme satisfaction is
Christ.
No pumping,
no pumping, Abu Abraham said, "I'm not going to be able to do that."
The Hebrew word is El Shaddai.
He had the baby by Sarah and 50 years later, that's a man of the Lord. Oh, El Shaddai.
The Old Testament
shows what he did. The New Testament
tells what he did. Amen. In the Old Testament.
Now, I'm going to go to the Old Testament. Ngaba nesibonelo esihle selokungelingilanga.
Ngaphambili,
abantu abaningi lapha ngasezantsi duze kwaseJordan, ezantsi lapha eMiddletown, kwakukhona umthombo ngendlela eya emva kwezintaba. Kwakunomthombo oyisiphethe. Wawu, kafuya cishe amafidi amane noma amahlanu silinganisa amanzi, hlala nje ukwampoza njalo njalo, kukhona umthombo omkhulu maduzane nalapho. Eduze kwawo kwakukhona imvamisa lesi sithombo esihlala iminyakanyaka, niyasazi nezinto ezimila lapho olunjengohlobo lwesithombo oluyisithokelo. Lapho-ke, oh, ngangikomela ukufinyelela lapho, oh hey, ukufinyelela kulowo mthombo. Ungesisu kulokhu okuzihlahlana ngiphuze ngithi ukuhlala ngibuye ngiphuze ngilinde unyaka nonyaka ngilokhu ngiza kuwo wona lo mthombo awuzange usha ebusika noma ehlobo abe ngawuphendula ube yiqhwa.
You can't freeze an artesian well.
Uza uweze ikomthombo isiphetho. Oh, ka. Oh, ka.
Nandaba
ukuthi ngaqanda kangakanani soze lokho kwawenza igwa. Ungawenza ikomthombo kwenziwa. Isithathu esimbidana nje singakwenza lokho, niyabo? Kepha yonke into enyakazayo inokuphila kuyo.
Uyanyakazisa.
Ngakho ngeke uphethe lomthombo isiphetho ube yikho. Akhathali noma ungaba ngawuphindezelekileyo kangakanani endaweni yawo, leso siphetho sihlala siphila. Hlala kuleso siphetho. Futhi ngaqaphelisisa lapho ngahamba ngaphuza kuwo futhi oh hey amanzi amahla nje awukhathazeki ingabe kwaba njani sengifika laphaya angazi noma ngabe asemile yini ukugeleza na abesayilokhu ehamba umlimi omdala wangitshela wathi umkhulu waphuza kuwo Wayesethi awukaze uhle noma wenzekeni kusayileso sphethu ngelezo lakhona kuyo iBlue River laphaya. Cabanga, oh hey, indawo enhle kangaka yokuphuza. Ngangaba cishe imayela ukusuka endleleni ukuya kuleyo ndawo ngoba kwabe kuyindawo emnandi yokuphuza. Oh, ayemnandi kanganjani lawo manzi. Oh hey, ngaphuma kulelo gwadule eArizona namanje ngisacabanga ngawo. Eso sphethu esimangalisayo phansi le uma ngingacambalala kuwo nje. NgoDavide wathi ngesinye isikhathi, oh, uma ngingaphinda ngifuze leso sphethu, uma ebengafika lapho. Elinye ilanga ngase ngihlala phansi nganginenye into ethekisayo engayizwayo yenzeka kimina. Ase ngithi, yini ekwenza uhlale ujabule ngezikhathi zonke na? Bengifisa sengathi ngingahlala ngijabule kanjalo. Yini angisaze ngikubone odumele selokhu ngafika lapha. Awukho ngisho nokodwa okudumala kuwe. Asikala njalo ukukhona injabulo, uyachuma, uyaphuma, uyaziphumelela. Ukushika noma ehlobo kubanda kushisa noma kunjani uhlala ukukhona injabulo. Yini engabe yini? Kungaba ngiphuza kuwena? Ngabo, ngathi kungabe mhlawumpe kungoba onogwadwe ephuza kuwe, kumbe ukuthokozela kakhulu lokho. Ngabo, ngathi kambe yini ekwenza kuphume kanje? Yini ekwenza ujabule ngakana? Yini ekwenza uhlale ukugcwele injabulo na? Ngathi kungabe kungaba izinyoni ziphuza kuwe na? Ngabo. Ngikuza kuwe? Ngabo. Ngathi kanti yini ekwenza ukuphume injabulo na? Nakho umoya wethu besingaphendule besiyosho lokho. Boy Branham, akungaba ukuphuza, ngiyakujabulela nalokho, nanoma ukuphuza zinyoni. Usawonke umuntu ufuna ukuphuza. Ngokufanele ukwenza ukuba uze lapha uphuze. Kepha okungenza ngithokoze akusimina ngiphuphumayo. Kukhona okungaphakathi okungiphushayo kuyangiphuphumisa. Kunjalo sempilweni egcwaliswa ngomoya onqwele. Njengoba uJesu wathi wayese ukunika iziphetho zamandla kuphuma ukuphila okungana phakade umthombo wemvelo ohlale ugcwele ukuphuma ugeleza njalo njalo noma ngabe lonke ibandla liphezulu noma liphansi wena usekuso sesiphetho yini ukuba ungathatha inqubo endala yehlela nomthombo okugcwele izilo kazana ezincele igazi ezinye izilwane nakho konke okunye bese ukuphuza kuleyo ndawo yaleyo nto yamanzi amileyo na? Kepha ube ubizelwe emthonjeni umthombo wesiphetho na? Yacabanga ukuba uphusha kanjani nje, kuyazenzekela nje, no, ukugogoza nokuhleka nokujabula nokuchuma nokutyekula. Kubanda lina kushisa komile lapho lonke izwe laseLoma wawuyilokhu ukuphuma njengoba wawuhlale wenza. Ngoba wabe ujulile, ugcelile, phansi emadolweni lapho uvela khona. Oh, mangiphila ngaleyo mpophoma. Kodwa zonke izinqobo zakho ezenziwe ngumuntu ozifunayo yonke imithombo yakhe emileyo kepha mangize kumbe emathangini amileyo kepha mangize kulo mthombo mangize lapho lapho ugcwele khona impela. Uyinjabulo yami, ungokukhanya kwami, ungamandla ami, ungamandla ami, uyimpilo yami, ungumkhulukisi wami, ungumsindisi wami, uyinkosi yami. Konke engikudingayo kutholakala kuye. Ungafunelani kuya kwenye into na? Wethu dadewethu, woza kule mthombo kusihlwe nje. Ungeze na uma ungakaze ube laphaya. Ubungewemukele kusihlwe nje sisakhothamisa amakhanda ethu.
Broken cisterns leaking.
Umthombo owaphukileyo ovuzayo umpimpayo izwe libimpela kuwo ukungcola okusuka phezu kwendlu nokwezinye izinsuku. Yini kungabi kulesi siphethu lapho lempucuza ingeke ihlale khona lo mthombo omkhulu wegazi owampompoza emthanjeni ka-Emmanuel. Awemukeli ngani kusihlwa nje na? Sengathi uNkulunkulu angasisiza lobusuku kulelizwe lomsile elomela amanzi. Njengalokhu umprofeti wathi ulidwala ezweni eliyethileyo. Uyilowo mthombo. Bedingeze kuye ebusuku nje ezinhliziyweni zenu sakhuleka. Baba othandekayo osezulwini, awukho omunye umthombo njengomculo usho. Umthombo wodwa wam igazi likaJesu lodwa. Ngazalelwa kuwo, ngakhulela kuwo. Ngifuna ukuhlala kuwo, ngifele kuwo, futhi ngivukele lapho kuye. Njalo Nkosi, mangibe kuye. Ngoba akukho okunye engikwaziyo. Akukho sivumo sokholo. Akukho thando. Akukho thando kepha nguKristu. Akukho sivumo sokholo kepha nguKristu. Akukho ncwadi kepha iBhayibheli. Akukho lutho okunye. Akukho ntokozo ngaphandle kwakhe. Uma umsusa kimi, oh uNkulunkulu, angikhathali ukuthi kungakanani engikukweleta izwe lisayokufa. Ngimangale ngithwale imikhono ekhanda lami. Uma umsusa kimi, iyophenda bayami Nkosi. Kepha makabe kimi khona ke uDisemba uyothokozeleka ngendlela efanayo noMay. Ngakho ngeke kube khona izindawo ezishisayo kanjalo ngeke kube khona izindawo ezomleyo.
Even death itself has
Ngisho nokufa qobo lwakho soze kwanqoba.
Mamukele
baba. Mamukelisa kakhulu kwa wonke okholwayo lapha kulo busuku njengoba belindile kulendlu. Abaningi babo bazobe beshayela emgwaqweni kulo busuku sebe emakhaya abo. Kwangathi lokhu kungaba ngumdlindo wabo ngiphila kulowo mthombo. Ngiphila lapho ngiphuza amanzi amasha ihora ngehora. Akalokhu uma bebengakakwamukeli lokho sengathi bangamemukela manje ukuze bahambe nomthombo. Ngokulandela ngiyakuba nawe kuze kube sekupheleni kwezwe. Siphile zinto baba, namanye sakhothamisa amakhanda. Ngabe ukhona lapha ebusuku nje noma bangaka bangathi Nkosi ngiyise kulo mthombo khona manje. Angizelanga lapha ukuzokuza nje, ngize lapha ukuzothola utho. Ngize lapha ukuzozuza wena Nkosi. Nginesidingo sakho lo busuku, ngenhliziyo yami khona manje. Uzakwenza lokho Nkosi na?
God bless you.
Unkulunkulu nibusise, Nkosi nibusise ngamunye ngamunye.
Father, you've seen the hands.
Baba, yazibona izandla ngisho naphezulu nasemaceleni nakwenye indlu.
Outside,
ngibanikela kuwe manje igameni la Jesu. Uthi wangicela uma nicela noma yini egameni lami kuyakwenzeka. Manje engicela uNkosi ukuba engicabanganga ukuthi kuyakwenziwa. Bengiyokusho njengokulandela inkambiso nje. Kepha ngibakhulekela ngobuqotho. Ngibakhulekela ngikholwa ukuthi uyabanikeza lokho okwethembisileyo. Namanje ngiyabasusa kulo mthombo webusuku nje. Ngiyabasusa endaweni ekade ngiphuza kuyo ngenkathi benganeliseki kulo mthombo. Ngikwenza egameni likaJesu Kristu. Bangabakho Nkosi bavumele baphuze kuwe amanzi aphelileyo, umthombo wamanzi aphelileyo. Egameni likaJesu Kristu ngiyakucela. Amen. Siphe lokhu Nkosi.
Precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
Oh, Jesus, sindisa laba Nkosi ngiyacela Nkosi ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi wazi izinto zonke. Kutulelo kuti asikawulane izandla. Yakhathana na abe ukhona yini lapha onoto nomunye. Uma ekhona hamba kulungisa yenzani kanjalo. Masinga pumila pa sinjalo niyabo. Uma unawatona nama ngubani, hamba ulungi seko na manje. Kona manje kulituba lako nukuba uhambe uti mpoe tuta tewetu, ukona ingo kukulume ngawe. Itaba nge ito etize, benga kondile wenze njalo, mtetelele. Yabo, ileo ndela yo kwenza. Masibe na mtuambo paga atikuwe yetu ngezikati zonke. Yabo.
No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white.
No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. Oh, is a Amen.
Nothing but the blood of Jesus. Let's bow our heads.
Kulekele ukuthi uNkulunkulu enibusisa kakhulu ukuthi umusa wakhe nesawu uyakuba nani kuze kube kuleli viki elizayo. Uma kungenzeka noma yini ukuthi omunye wenu athi sithe ngale kweveyili manje, kubula ukuthi kungamahora mbadlwana ukulala nokuphumula bese sibonana. Kubulani ukuthi labo abasasele bephila abanakubandulela abaleleyo. Kuba icilongo likaNkulunkulu lelo cilongo lokugcina elesithupha selikhalile. Lelo cilongo lokugcina njengophawu lokugcina kuyoba ngokubuya kweNkosi. Iyokhala nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Phumule nje kuze kube yileso sikhathi.
If you should get hurt, remember
uma ulimala khumbula hamba negama lika Jesu lifihlango konoxhaka.
And when temptations around you gather,
alapho izilingo zikuvukela khuleka kulelo gama elingcwele. Dimona obaleka khumbula Septemba ukuhlangana nani lapha ngesonto elizayo ekuseni nilethe abagulana abakhathazekileyo. Nanikhulekela naningikhulekiseni manje nizokwenza nathanini amen. Nanikhulekela kuba uNkulunkulu anibusise.
Name and prayer. Precious name, precious name. Oh, how sweet. Oh, what birth and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, what birth and joy. The name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, precious name. Isn't it sweet and precious? Oh, my word and joy of heaven, precious name, precious name. Oh, how sweet, oh, how sweet. Oh, my word and joy of heaven. It's always so hard to leave.
What's the word on hand? Noma ngizwa ukuthi niyapha ukushisa kepha kukhona oku ake sisho elinye ivesi elilodwa lokunye lilungile na nizolicula na Nkosi sihlangene dadewethu bangakabalazele icula elidala na sasilicula eminyakeni eyadlulayo bengicabanga namuhla ebusuku zimbini izandla
ezazingaphakami. Nxa
sihuba leyo ngoma eduze kwethabenakele sibambane ngezandla osesihlangene sengangcwaba abaningi enhla emangcwabeni lapha balindile ngophinde ngibabone futhi ngiyababona embonweni kanye uma ngibuke ngale kwevele balaphaya Masikothame samakanda ethu manje sisahuba.
Somebody's hand
and their part.
It gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to be.
Kodwa mesama kanda yetu ngibuyisela inkonzo kumfundisi manje osikhulela ngomkhuleko.